M2 did magic on this track.
You know how we die.
I'm at zenbury.com. Super vibes.
Where are my niggas at? Let's do this shit. OGL, Mara Regent, M2Z. It's trap trap. Yeah, it's trap trap. Got it so the feeling that we bumper crack. We killing this shit.
Killer.
Feeling this shit.
Nango deka wo mazulu one kama trap. Gadi sundi fila ndodi ndiwe bombo gati. Kulimba nandine pwanga utangadi swazi. Pera hundi wona hiko zifale mabali. Nango deka wo mavano zone kama trap. Gadi sundi fila ndodi ndiwe bombo gati. Kulimba nandine mfana utangadi swazi. Pera hundi wona hiko zifale mabali. Nifana ya wia, twabi jana mangelila. Taka jino mujimina, mango ya mbila banjila. Hera umuja nyimbo ya geyo, mwendune na bano zizila. Nena jilunga moji wendi gabe, ngari nesuma ndifila. Twabu nda salamu balile, ana kudulila malile. Zandile mbangari malile, jome kufunika barile. Kuna kondi ya matrapa, diweka baby da banja. Kulibe kazi ya banja, leo ndari kona banja. Jami kufunika palile, trapu ndazala muvalile. Ana kutulila malile, zandile mbangari malile. Kuna wondi ya matrapa, kuliba kazi ya banja. Leo ndedi kona banja.
Nango deka kwa mazulu one kama trapu. Gadi sundi fila ndodi ndiwe bombo gati. Kulimba nandine pwanga utangadi swasi.
Hira hundi wona hiko zifale mabali. Nango deka kuma vano zone kama trabu. Ngari sundi fila ndori ndiwe bombo kari. Kulimba nandine mfana utangari swaji. Hira hundi wona hiko zifale mabali.
Ma baby kuno ndimo, tiku mamu wanomo. Ndamu kola jisomo, angoni chaisa moko. Kufika ine ndi filu, hera ndapiga nindiwo. Kufika ine ndi filu, hera ndapiga nindiwo.
Ndiku dabwa nazo wanjo hera ngini ya bo. Besa ndine M2 fano jawa bo. Nyimbo za bo, drip ya bo. Lugu ya bo, life ya bo. Glory on my wrist, I chains on my neck. I got a pants in the back, I got a Benz in the back. Glory on my wrist, I chains on my neck. I got a Benz in the back, I got a Benz in the back.
Nango deka kwa mazulu one kama trapu. Gadi sundi fila ndodi ndiwe bombo gati. Kulimba nandine pwanga utangadi swazi.
Hira hundi wona hiko zifale mabali. Nango deka kwa mavano zone kama trapu. Gadi sundi fila ndodi ndiwe bombo gati. Kulimba nandine mfana utangadi swazi. Hira hundi wona hiko zifale mabali.
www.amadzambiwi.com.